new album name on the chart.
Ba 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 ba, achieve it. Ba 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 for my son. Ba 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 ba, achieve it. Ba 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 for my
son. Ushani kuna nazi to inoga. Acha wasemu meni roga. Kaza kamba kabuti la soja, yeah. Akili ushai koroga. Shuka kwa chini nja. Kula maini love. Minawe jembe kwa mpini love. Umeni nasa bila urimbo. Nikiwa kando yako sina ujanja, sina gambio. Unachotaka nasema ndio.
Katoto kana perform, katoto kana perform, katoto kana perform, katoto kana perform. Kama niki zama niki nuka niki lama niki busa kanishika. Oh biebe, perform, katoto kana perform, perform, katoto kana perform, katoto kana perform. Kama niki zama niki nuka niki lama niki busa kanishika.
Baridi joni kande nikikuzidi ya joto nikukande nikichutama weni pande tena nifungie kamba nisirande sirahisi we sirahisi wewe katu katu kukupateza nikikumisi wana jihisi kama wajanja washaji ongeza yeah. Oh kwangu nyota kisima ni majichota wakidole jichoni ushani chota mchezo ni weni kota umeni lasa bila urimbo. Nikiwa kando yako sina ujanja, sina gambio. Unachotaka nasema ndio. Siwezi kukupinga radio, radio, radio.
Biebe, katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Kama niki zama niki nuka niki lama niki busa kanishika. Oh biebe, perform. Katoto kana perform. Performance. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Kama niki zama niki nuka niki lama niki busa kanishika.
Phoenix.com.